God is love.
Mungu ni pendo.
He cannot hate.
Hawezi kuchukia.
But at the same time he hates sin.
Lakini wakati huo huo anachukia dhambi.
But even though he hates sin, he never hates sinners.
Sasa Mungu anachukia dhambi. Na ijapokuwa anachukia dhambi, hawachukii wenye dhambi.
Hallelujah.
Hallelujah.
That is why I say that God cannot hate.
Ndio maana ninasema Mungu hawezi kuchukia.
God only love.
Mungu ni pendo wakati wote.
He cannot hate a sinner.
Hawezi kumchukia mwenye dhambi.
Because everybody is created in his own image and likeness.
Kwa sababu wote tuliumbwa kwa mfano wake.
So God is love is the first principle.
Kwa hiyo Mungu ni pendo ndio kanuni namba moja ya upendo.
He can only love.
Yeye wakati wote anapenda.
So the second principle of love.
Sasa kanuni ya pili ya upendo andika.
That is in 1 John chapter 4 verse 10.
Iko kwenye waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 10.
It says it is not that we loved God but he loved us first.
Kanuni ya pili inasema si kwamba sisi tumempenda kwa Mungu lakini yeye ametupenda kwanza.
So what is the first principle?
Kanuni ya kwanza ni nini?
God is love.
Mungu ni pendo.
The second principle.
Kanuni ya pili ya upendo.
It is not that we were loving God, but the first love came from God. He initiated love.
Kwa hiyo kanuni ya pili nasema sio sisi tuliompenda ila yeye aliyetupenda kwanza.
Amen.
Amen.
Jesus said, you have not chosen me, but I have chosen you.
Yesu anasema, si ninyi mlio nichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi.
The love of Jesus was not a response of our love towards him. Rather, his love was from his own.
Sasa, upendo wa Yesu Kristo kwetu haukuwa mwitikio wake kwa upendo wetu. Isipokuwa ulikuwa ni upendo wake mwenyewe. Hatukuanza kumpenda ndipo aje sasa kutupenda. Hapana. Haukuwa mwitikio wa Mungu kwa sisi kumpenda. Alitupenda tu.
He loved us not because we loved him. He loved us even when we were sinners, we were rebellious, God was loving us.
Alitupenda si kwa sababu tulimpenda. Hapana. Alitupenda tena wakati tukingali wenye dhambi.
So God is love.
Kwa hiyo Mungu ni pendo.
And love is initiated by God, not by me.
Na upendo huwa Mungu hutokana na Mungu, hautokani na mimi.
And the third principle.
Na kanuni ya tatu.
That we see in 1 John chapter 4 verse 9.
Iko katika waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 9.
The principle is love is to be proven with a sacrifice.
Kanuni ya tatu inasema upendo huthibitishwa na kujitoa sadaka.
It says that we know that God loves us because he sent his son to the world to be died for my sin.
Biblia inasema ya kwamba tunajua ya kwamba Mungu alitupenda kwa sababu alimtoa mwanae ili afe kwa ajili ya dhambi zetu.
The love of God was not just in words, he was proving it with an action.
Kwa
hiyo, that is his death.
Upendo wa Mungu haukuwa katika maneno matupu lakini unathibitishwa kwa sadaka ya mwanae. Kwa hiyo kanuni ya tatu ni kwamba upendo wa Mungu, upendo huthibitishwa kwa sadaka. Upendo huthibitishwa kwa sadaka.
And the fourth principle.
Na umeandika kanuni ya tatu? Hebu punga mkono kama umeandika. Yes, kanuni ya nne.
The fourth principle in 1 John chapter 4 verse 19.
Kanuni ya nne ni waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne mstari wa 19.
That because God first loved us, we love him.
Inasema kwa sababu Mungu alitupenda kwanza, tunampenda. Andika kanuni ya nne inasema kwa sababu Mungu alitupenda kwanza, tunampenda.
That means God loved us first, that is true, but God wants us to love him back.
Sasa ni kwamba Mungu ametupenda sisi kwanza, ni vizuri sana, lakini Mungu anataka tumpende pia na sisi. Kwa hiyo kanuni ya nne inasema kwa sababu Mungu alitupenda na sisi tunampenda.
Love of God is proven on Calvary.
Upendo wa Mungu umethibitishwa Kalvari.
Because he died for us. That is the proof of God's love.
Kwa sababu alikufa kwa ajili yetu, na hiyo ndio uthibitisho wa upendo wa Mungu.
God manifested his love to us by dying for us.
Mungu aliudhihirisha upendo wake kwetu kwa kufa kwa ajili yetu.
Now when we look at the cross, we know that God loves us.
Kwa hiyo tunapoutazama msalaba, tunajua ya kwamba Mungu alitupenda.
But God wants us to love him back.
Lakini sasa Mungu anataka na sisi tuitikie kwa kumpenda.
Looking at the cross, no man with a heart can stop loving him.
Mtu ukiutazama msalaba, mtu yeyote mwenye moyo hawezi kuacha kumpenda Mungu.
Jesus never asks you, what do you give me? Do you give me? Do you give me? No, he will never ask. What do you give me? Jesus will never ask.
Yesu hawezi na hataweza kuwauliza wanadamu, mtanipa nini? Mtanipa nini?
But Jesus always asks, do you love me?
Lakini swali ambalo Yesu anauliuliza mara kwa mara ni hili, je, wanipenda? Huwa haulizi utanipa nini, utanipa nini, utanipa nini. Lakini swali Mungu Yesu anauliza ni hili, je, wanipenda?
All the people of this world are asking, what do you give me? What do you will give me?
Lakini watu wote wa ulimwengu hapa huwa wanauliza utanipa nini? Wanapenda wapokee kitu kwako. Utanipa nini? Utanipa nini? Yani atafaidika nini kutoka kwako?
Even the gods and goddesses of the local ethnic gods and goddesses, and even the witch doctors, they are always asking, what do you give me? What do you give me?
Hata wale miungu na mizimu na imani mbalimbali za mizimu za giza, kitu ambacho zinataka ni utanipa nini? Ukienda kwa mganga utibiwe bure, lazima utoe kitu, lazima utoe, utanipa nini?
Have you ever heard a witch doctor says, if you love me, I will do this for you? No, he will never say.
Umewahi kuenda kwa mganga wa kienyeji akakwambia, kama unanipenda, basi nitakutibu, nitakusaidia.
He says, you give me this, I'm going to do it for you.
Hawezi kufanya hivyo, anakuambia, bwana, kama unataka nikutibu hapa, au nikusaidie, nipe kitu fulani, halafu utafanya.
But God is doing everything that is needed for you, even before you love him.
Lakini Mungu amefanya mengi sana kwa ajili yako, hata kabla hujampenda.
He's not looking what you're giving to him.
Mungu haangalii kitu unachotoa kwa ajili yake.
But when you make a relationship with him, then he asks, do you love me?
Kwa hiyo unapoweka uhusiano au ushirika na yeye, swali lake kubwa analokuuliza ni hili, je, unanipenda?
Take the case of Peter.
Ebu tumchukue Petro mfano mzuri.
Peter denied Jesus.
Petro alimkana Yesu kabisa.
And after the resurrection of Jesus, Jesus was seeing him at the Sea of Gennesaret.
Na baada ya kufufuka kwa Yesu, Yesu anamkuta Petro katika ziwa la Genezareti akivua samaki.
And he was giving him a big catch, a big fish catch.
Na Yesu akambariki, akavua samaki wengi sana Petro wakati alikuwa hajapata hata samaki mmoja.
Even he was making breakfast for his disciples.
Halafu Yesu mwenyewe akatengeneza hata kifungua kinywa, akafungua kinywa nao.
Then God called Peter and asked him, Peter, do you love me more than this?
Lakini swali kubwa ambalo Yesu anamuuliza Petro, anamuuliza hivi, je, Petro wa Yohana wanipenda kuliko hawa?
Remember, Jesus was not asking Peter like this, Peter, if you love me, I'm going to give you fish.
Kumbuka, Yesu hajamwambia Petro kwamba, Petro, kama ukinipenda, nitakupa samaki.
So giving fish is something different. He is not asking whether you love him or not. He is giving fish, that is his mercy.
Sasa, kutoa samaki kwa Petro ni kitu kingine. Mungu anatoa kwamba unampenda au humpendi, yeye anatoa.
So the things that God is doing in your life, it is not because you love him, it is because God has mercy upon you.
Sijui kama unaelewa hiyo, kwamba Mungu anatoa kwamba unampenda au humpendi, anatoa. Maana yake ni kwamba hii mvua inanyesha kwa watakatifu tu, eti eh? Hiyo mimea inapopandwa inakuwa kwa watakatifu tu, eti? Kwa hiyo Mungu anatoa kwa wanaompenda hata kwa wasio mpenda.
Yes. Hallelujah.
Hallelujah.